star. Da Vinci Code. Funny. Jamarinda neta ne masori. Beta undi si andi ri lonely. Unundi ona senge ni singa funge. Ba jiri kone ni ondi ri sorry. Cause aucha wana mumwa nenge inini. Doto jucha ira funny. Dai kubata jiri sweet. Muga wani baya moyo. Kusandi daro. Nani undi natu kondo senge before. Mogu ameno wani jide ne.
Zama, but no zoti pepa turega nimbo zizama. Shikare, but I think it aufe wakona munga nenge inini. Moyo wangu waka ukanda mpini. Brain zangu ndovo wazisunga nechieni. Shemu jolo ni chasira. I think it uribagla moyo wakandira. Ipapo ndopo wati wakutonsia. Ncharamba ndichi uya kushika wandi uraya.
Jolo.